yo, pop. Hey. Chemical. Make a flavor. Maximizer. Physically, baby, come a bacon. Swear squando, cause swear it's safe, Anna. Wako na sarenda mima teigana. Vilo na nifanyo na nichanganya. You are the only one boo. Tonde tuka chill mina we bamboo. Sina issue wendo issue yangu tu. Kinita kimami na kuita kibabu ha. Meniteka, nona ratu. Staki kwimba, staki rapu. Maneno mingi visha kunaku. Sina macho kwa wengine nona kwa uchafu. Umeniteka, na wewe seka. Baby, watani zika. Konisha data, I'm going crazy.
Sali, penzi unalonipa nichepuke vipi? Nimekushika umenikamata, nimeng'ang'ania kukusibanduki. Sina mali, unanipenda wanauliza vipi? Wai kwangu umeng'ang'ana, ninawakeleketa wapambe nuksi. Naishi kwa imani, chemical, haturudi nyuma, chemical. Milele daima, chemical.
Tulalenja, kose japa, tutakoma, tutakaza. Peza hazi kithi aja, nite karibu baby naja. Nipe mapenzi, nipe ratha, nyingi nyingi. Bao lako wena mila ushindi. Nikushike sima misha ndindindi. Naona ratu, staki kwimba, staki rapu. Maneno mingi visha kunaku. Sina macho kwa wengine naona kauchafu. Umeniteka. Na wewe zika, baby. Watani zika, kwako nisha data, I'm going crazy.
Kwako nisha data, I'm going crazy.
Sali, penzi unalonipa nichepuke vipi? Nimekushika umenikamata, nimeng'ang'ania kukusibanduki. Sina mali, unanipenda wanauliza vipi? Wai kwangu umeng'ang'ana, inawakeleketa wapambe nuksi. Naishi kwa imani, chemical. Haturudi nyuma, chemical. Milele daima, chemical.